La 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 la. Ke go botse na le die ga nyang go le mo ke neng ke dula mama bolo ka go tsholela makago a shuma tapedi ka go tsholela makago a shuma di tsepisho. Ashuba tapediga utulela makaku ashuba mogine kidula mama bulo sechabeng salirato mama bulo michi. Ka o tsholela makaku ashuba tapedi ka o tsholela makaku ashuba di tsepisho bo pelong a di fele morite kong tsotlhe tsa lenyalo ka o tsholela makaku ashuba tapedi ka utsholela.